kajiti nazaro mularu zigwa kwa musanane muzigwa tenkanga benyini kufuma niya kwata watufu banyamba wiyambi kone wa kwate sasa chefu deva yunga nagabata masanyu nubate munda zesa vika biurudara babila kumwewe tuitanga barabi mubaba ulitize vye tuia magiru na imu natero vano utajia kuraba uko chengu munge chikulisu kusika mubaji itenti atuitizo buwemu somu haba ulitiza muwela mzembi nyuma nemichara wekano muleta tulabe nenyoko muleta wa munabazukuru katiba ulita baswa imba wakazi chofozi paka sanga watu ulita wandu kandangira bayowe kumimanga bakuli nyoka tuto wali anti wa mule sembi nyuma unubu warabo kona kalenza kakuru ulinge mbele kezewe uba tute mamika njimba yobi na vite viva mwama kezi nemba tela wachiri ya chikanu kusa okube kunyukeri sanga yunazi toye yefu majichoba wa mule sembi suru abalabi abaya ya yenenga tiku ukuli wa imba nunganyanga woko zinyamukiru mulabi nyabalabi kuhache wazo kraba sicheche jofu nyenga ate watunde rupia mwe musali se abali bajoro kumi riwo kune bina kitoji kono gaziwa chembu deva ya ruwiwe nyabarabi twekembe tulage waje tunajetagala abayimbi n'abazanyi mutemo kama kezi akati omutwe tulampa wali binya iya binyumala bira kubanna bagezi abayimba n'amalanga tewali wa kulima emizanyo gyenyini egikulumulula ebibuga bakagizanya mutendebwa ebyekitalo naye nga buwangazi bwazaala obukulu twekabyeko emitwe giringa eginenya twegasse n'abayaaya abatutikka obukule obenga kyoyiyewo kiwunya nga kivumbu wakituwa emulawe tukowooza amasanyu ebirango wiiki nnamba nga weekunaabeera kuli kyemba buubira nze kyenkuzizza amagezi kubaokuwa emula kati kubaamu obukulyo liyo bannaluwa lyabawemunziza amazina basooka abalabi neyeekola ng'ekisolo amakalu ennya yasambuzanga omulalu n'okiwirira ettaka limire eggwawulira ebigambo ebinene ebikukuzibwa ennya abakulu kinkankanya emimwa ne bendibeera ndyomu okuyimba tukumazeemu amasavu okwali kunyumira nekuleeta abantu abalina amagezi bye basigalidde okulaba mipiira nabikookoba teriyayitira woo bannange tulabye nnyabalabi tukabirewamu olwabayonoonya abatono birungu ne mukama w'ensootokonye wampa ekitonye naye kigwamu ne mulabye birungu ne mukama w'ensootokonye wampa ekitone naye kigwamu ne munyabo kasati nkumi ekizibibiriza mutale olowooza ogikulu ogiyimbise weetegisa weewaawo n'ezimu ekizidibiza amakulu anti tujja ne tuyimba omumawa kasati kale ekwetekimidde agiyisa naawe enjayo eri gyawulidde esanyusa naye okuweemulabe tukoowoola okulaba twandibalese kubaamu baamu abazira ate tolaba nga nnaku eraba ennyo omulabi simbi emenya bwetya okugituwanga ebulijjo naddayo awakate n'atuwanda olulusu nze nnuwakuba mmanyidde kyanoonyezeka oliwo engeri eziyamba n'otegeeza omulabi n'amanya kyoliko nga toyatudde ensonga wansonga waliwo bye tutegeeza abakulu naddala mu maka nga tufuba okukatereeza nnoonya amakuba agakategeeza omukulu omwana w'omuto yetategedde ensonga sibalangiddwe naye nnumwa nnyo omutima kuba gye bujja tewaabajjayo gye tubulira emirimu ate nga kwatusinga ffe tuleese ekibawu ne tuddire ekkula ne tuyozaako mbitabako kannange tulabye nnyabalabi tukabirewamu olw'abayonoonya abatulu birojo ne mukama w'ensootokonye bannaffe bafune emitwe giyiye ebinyuma birojo ne mukama w'ensootokonye bannaffe bafune emitwe giyiye ebinyuma Thank you. kure ujamba masako kuyimbire senyuma ekanyisa kikyekibeera mbalabi ne mufebe giri ababakoolooja enduulu bwekukazi ne zibeeyo abalabi fe zituwa bandi tukola ebyamagero bannanga enduulu zino zibaamu amakulu oliwo ezikubugira nga zooleka okwerolera ekintu ky'okoze ekikankanyisa abalabi ababadde batasuubira nti gwovaamu ekize endala zikuba ne bawerekezaako obubaka buli omu nayaza ensawa akuweeyo abantu enduulu mu nvuga tuzimanyimu amakulu ezima by'okoze neeyeebaamu okugeya nga bw'oyawula naawe neekanga omubbi neeyaniiriza omugole w'abaasonga muyimbe muzanye kusanyuse nyabalabi naye ekyobbesitasanyumidde emmeeme oba tuwulidwa ku ye tuyiye ebinyugu biwummulemu nga tukoloba emirala ani alikunenyanga eyali ayimba obirese n'ensonga n'ogiwanga bw'owuliddwa ebinyuma bannange tolabye nyabalabi tukabirewamu olw'abayonoonya abatono kirujju ne mukama weso otuwonye abayimbi abakuza emitwe banoonya emirala ensobya nnene lye yali evambalabi najanjamisaneera n'ekivaamu omukaso kati ojja ku siteegi n'obugaana amasanyu olwabe tuyimbira okutuyisanga abantu ekadde naffe tweyoze tuveemu obuziro lyoke twagala n'abatunda nazze okugula nga tuzze ku kyennyimba gye nzibeera mbutale mbazizasaanye okuzituusa eri abaguzi okuyimba ekirala ekikumazeemu amasavu mumuyambyeko okuzinyeenya abantu temuntu alabubi mukulumyamu ababisi ng'oli adaabaatanga gwe babanze ekkatala n'ayimba n'obutambi n'olukyuse erudda nannyuka n'ojjako nga gy'ofunyeemu mpaawo mwebuuzeeko okuba abasinga okulaba nti ezo z'okula nnyubuute zissa mutindo nnyini zadde azisengekeremu amakulu ng'ate siwuwemu nga bwe nnagaanya emabega okuyimba kusobola okuganyula ennyasobola n'abaziggula abaziggule ng'emigeto n'abazisaasaanya be tuzikwata mbivuga mulyoke muganyulwenga nti otunda omalawo negye tuyimbira balyoke bajja ebikumi basinge kakati enkumu olwebeera ensambu bannange tolabye nnyabalabi tukabirewamu olw'abayonoonya abatono kirujju ne mukwama wensi otuwonye wampa ekitone naye ekigwamu owule mu ndabi eri ndowooza kakati ne bwe mbavaako mbamaze zenkoona ku mutwe wali awabeera okumanya ate sikyabatya batusibyeko ebisobu nze bujyanti gy'ensobi ezisinga nzanja ne munkola emiro okufanaganya embasese mulinjogerako nti owayabanga ayogera tukkirizikanye bwe mpanga gwayagala okeeranga n'olimambulekaayiwako akataka sikuddira nsobi nga gye mbagambye obulimu tutendeko abato kale babenga emisege bannanga abalabi mmwe muntumize omutima kuba mbaagalamu kali mmwe mumpalubiya bwe tukola okumuko ne mbawaayo amagezi kukola ebitooleko okuba abasinga okumanya bwe ndi bwe ndibalwe mulitereeza amayisa ndidda n'ekitaka olundiyimba mpaana nga bwe njezaayo zaabali abasudde amayisa ng'enjogedde kakatubo byeko abantu ngo mulimu abakazi amanya ntidde okugata n'abaami nabo sijja twatuukiriza zisinkane betwazirunda abalabi nze basudde waalumirirwe ennyo abantu bannange mulabye ennyo abalabi tukabirekamu olw'abayonoonya abatono kirujju ne mukama weso otuwonye kasitakko wansaba nnyamba abalina obuzibu namyalo eyazaala n'ekitange eriya batenda atagezangako okuvaamu kuwemula